chok ufambua chok so apply waka hi chef mazama bana babani ku profile abani koma kuti celebrity timwanya uthau tumberi ufana na nyamanta hi ya celebrity le abumwina le leo na kufana peni mayaga Shabbat on every wrong of a fan alarm. Hella Kangane, you don't hunger go far by every part in lifetime achievement. Who you? Me disparate of. When I go to my book, I am for a month.
Oh!
na huwa mashaba na tabula suka lega shikoneno java msalanda ipona na nangamlela bakhomela tu wine to two analisa din blast nina show kuba hete va ku chess hambi swivula yini hi xitsonga xa ka hina mi ta hi tolokela n'wina mi tiva ku xitsonga na xinghezi vo hi huma ka swona ni vona n'wazipepe yena Victor Hlungwani a vitana the Gupta hi xona captain kexi va goalkeeper xi kexi va striker ni vona na hembe laya hi yena mukapteni wa xipano xa Matshanga FC na va tlanga ku va leven xona the Gupta xi ri xoxe i na makhwiri nkulukumba loyi a ni pfangano i nkulukumba Jomosana Matsilela Matipepe a ku tlanga sungu hi lexi ya n'wana skills xi teka n'wana skills xi susa xi ri xox xi famba xox xi famba hi touchline xi famba hi touchline xi kuma lowu etepisi lowu luma luma nomu wa le hansi xi ku xana xi ku tirimula hi lexi ya xa hundla xi nghenela ka lowu wa le sunside xi nghena ka lowu wa bramina xi ku xipopo xi chika xi chika na yena a xi khoma a xi koka hi fest hi lo Matipepe yena Victor Hlungwani a ba xitsiri xa yena Akwasanya Nga koki shangi Nishkoka e fest Aiko mas Amu nika karatara shopa Shai susa kandeka Shai susa mwana shkiz Shibate Seshin kena ancient area Hinde shia Shana mulela Shihinda hembe Shihinda kondua hembe Shibahinda Hinde shia Shitrubula Shibu ancient area
Manu a mim.